kama watoto wadogo amka asubuhi mapema wahituisha wagu mtu wacheni kwani sisi ni mahali sisi marasta sisi tunapiga dili usiku wa kaza bala tunapenya ndani ya mipe na tuachia majera.
Tell me that you look good when the lights are low.